Pule be maunini nyalande kosam adunaru. Ko arande lawol no du wada Abuja lamorgo Nigeria. Fulbe ummibe diga lesɗe duɗɗe tawtorama nde nyalande. Ko ɗume fodi hakkilo Dr. Abdullahi Bello Boɗejo ha o taskiti nyaloma yaruki kosam adunaru. Ibrahim Kidado kanko woni yilowo dental mi yetti Allah kautal hore wayla hakkundere Nigeria.
VOA fulfulde tokki laabi kaantudi ga nyaɓamo amma no nyaɓaaki har sarde nde mi hawtata rohotowol ngol.
Nyande nyalande kosam jaɓɓake fulɓe feere-feere, kosam senditaama saane. Nda woɓɓe no wanginiri welo-welo maɓɓe.
Salaamu aleykum, innde am Maryam Bello Boɗejo. Min hokki mangu nyande yarki sobbal e kosam. Mi waɗi murna sosai ɗum matsayi ɗum baba amin hokki yam, wato Dr. Abdullahi Bello Boɗejo, laamiɗo fulɓe Afrika. Mi godanake Allah da Allah holli yam ɗum lokaci o hokki yam nyande yarki shobba. Kuma alhamdulillah mi cikake alkawari e waɗi nyande yarki shobba. Ko mai laɓi jama'are yari shobba sosai.
To min dai inde am Bello, aurinde min nonno sakai min mayigi min ma ɗum ɓuri non ma.
Inde am Ajara, aurinde mai boɗi sosai, nde weli bo. Wala mo yarai kosam. Kosam kam hanju woni fullo. Emin sei bo min ummike diga leddi Cameroon. Emin sei min gari min gi kautal hore. Aurinde mai boɗi, wala ko ɗum wiyata ma, wala ko mi foti mi wiya gam wala ko warai, wala himɓe to ƴiwai ngari gam aurinde mai. Emin sei mino mai ma war. Emi embita fulɓe Afrika fu.
Yimoɓe heddaki ɓawo e ngal nyallal. Ɓe tawano e welnugo nyaloma. Ɓe hokki balla maɓɓe kerol bawɗe maɓɓe. Nda ko artistjo mo Cameroon halani VOA fulfulde.
Salamu alaikum wa rahmat jama'a. Min mo moɗon Yinusa Suwaibu diga lesdi Cameroon, gimowo e ɗengal fulfulde mo nanoton gimi mun nder lesɗe. E min keɓi warugo hawrinde ɗo fa e Alhaji Dr. Abdullahi Bello Boɗejo. Fulɓe en ngari ngam en seyo, en njari cobbal, en njari dakkere, en njari pendiɗam, en njari ɓiraɗam, wala ko en njara ɗabiyaji kam sey to on ngi fulɓe inchallahu. Ko mi wiyata fulɓe kam, en tiɗɗitina en daro dow plaku meɗen, en jogo ɗabiyaji men ɗi finuɗ, en taw en diga baba en men mama en meɗen, ta en kuɓinaɗi ɗi majja ɗi yacca en. Worɓe e rewɓe, mawɓe pamarɓe, wonɓe ladde e nder wuro on pat moɗon wala wayne e wayne.
Mobbondiral ngal fuɗake e jam, timmi e jam, tawtoraɓe fuu holli weltere maɓɓe. Muhammad Abubakar, VOA fulfulde Abuja, Nigeria.